alongside Lexus, Kalema, yeah. Got the lion alongside Lexus, Kalema, yeah. Kano Kalala,
Lexus producer.
Yawa kwesize kankuwe omutima gwange. Ngakachibe chizibu chicha olo tunabawamu.
Tunabawamu penyabo.
Choba tosubira vivyo ya beso kufajendi. Unomu kwa no gwenina kwa kwa na madala kankuwe.
Kankuwe miange vienina kubakuyo unganganya onomu na mugwange kweka miti wange.
Kusubiza siku imba mwana muwala nze kugamba
nguza wawulirize bigambo byange njebifude mu mutima gwange oli mulungi nnyo sanide mu balungi bendabye gwegwe nonze oli mulungi nnyo sanide mu balungi bendabye gwegwe tute baby honey mukwano lava mpagala nyo 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 nyo.
Olabika bulungi otunula bulungi laba masogo
kale kankuba
enyambala nungi enjogela nungi laba ndabika yo
figa ye mala
tesonga no makazo nkulu nebe nkubulira dala bikumi abantu ensi tobesiga wesigenza balala bacha.